e bale a Congo e jali lo pangota kashi e jali sezela. Yahweh, Yahweh, beni sango Yahweh, Yahweh, batela mi Congo. Yahweh, Yahweh, benisa Congo. Yahweh, Yahweh, batela mi Congo. Toko kipo bongi samboka bakoko batike la bisoe
Bangala na bakongo, baluba bashwaili Babebe na bateke, barali na bamboshi Toaliba na kongo, toyoka na e
Bana kongo, tala mukana nuna pangito tala nenge Toko kipo lingana koyoka na namboka Woyo bakoko batike la bisoe
Kasai na Congo, Equatore mabenga, Nyari na Lipul, Kagwenza na Likwilu, Tango ekoki, to linganae.
Congo mboka monene, Bolongo Lubumbashi te na Pointe Noire, Etona bomengwa na bato amayele, Elingi etumbate. Boe tumba yebenga na kakimia, Ebo makabondeko, Eteki ekolo, Boina ni bobomani, Pe. Yahweh, Yahweh, benisa Congo. Yahweh, Yahweh, batela mi Congo. Yahweh, Yahweh, benisa Congo. Yahweh, Yahweh, batela bana Congo.
Cha to zuie, okipanza cha cha to bakidi, au table ronde cha cha va gagner oh, indépendance cha cha to zuie.
Tangwe tanina mokili ya Congo, Congo molili esilie. Bitumba na bitumba, conflit sur conflit. Yebambo ketambola kana moko jie mokote, kasi elongo na peuple. Imbwa, ajali na makolo mane, alanda kanzela se akae.
Bakanzi ya Congo, bakambi ya Congo eh. Bakanzi ya Congo, bakambi ya Congo eh.
Denis Sassou Nguesso, Ochombe Mondial, Joseph Kabila eh. Bakanzi ya Congo, Melesi na likanisi monene bozui, ya koti ya kimia na peuple. Machuandere ye ye Bana Congo Bakolela et balé à Congo. Et j'allais le pangote. Ah, et j'allais, et j'allais, et j'allais. C'est là.